Oh yeah, ni Bin Simba na Kamos right here. Scott Benjamin the guitar.
Naona mbili mbili bado maskini ndotoni, niko na mboni mbili, mbona bado mbele sioni, nikimbia vitani au nikatae amani au nitafute mchawi ni nani? Naona mbili mbili bado maskini ndotoni, niko na mboni mbili, mbona bado mbele sioni, nikimbia vitani au nikatae amani au nitafute mchawi ni nani?
Well, ni ule muda unaotamani sana kuja, huku unajenga kesho yako kwa ramani kubwa kubwa though. Ulicho kitamani kina kuja slow. Vunga bro, kiri na mnagiani ambo itakupa do. Bin Simba ushona watu anavotingwa, mwona jiona tupe kiako chuku chuku bab jinga. Wache muda wende ulo kushinda, pambania kilicho bora kwa sasa kibidi kuimba. Keep it rap, don't worry. Mashu dopitia ukia kusanya ndo story. Usende faster faster pole pole, kifani kia kupata control it. Yeah. Ya mkini harakati ni za pimbi, haukumbuki lini ulishapata chance na ikatiki. Ndoto zako na zozote za ushindi, la umesaa unachojenga ni horofa la mawimbi.
Naona mbili mbili bado maskini ndotoni, niko na mboni mbili, mbona bado mbele sioni, nikimbia vitani au nikatae amani au nitafute mchawi ni nani? Naona mbili mbili bado maskini ndotoni, niko na mboni mbili, mbona bado mbele sioni, nikimbia vitani au nikatae amani au nitafute mchawi ni nani?
Swa Dr. Scavenger ni kasi sana venye maisha na kwenda venye na piganisha nisije achwa na karenda. Siku nishi maisha ninapenda. Hatusoma ninja muda kwenye channel, utatoboa vipi kuna kuda kwenye panel. Kuna juba wamesha zungusha ukuta kwenye cartel. Tate nane wabwanga tujikaze and let's pray. Mungu wa bahari na nchikavu, Mungu na miliki majabari ya dhahabu, Mungu kufanyiza majabu. So lazima gorofa tisa japo kibanda ni lazubavu. Siku hazigandi jona mambo mingi mingi, safari bado ni ndefu na bado kuna vigingi. Chunga chombo shende mrama na hodha kuna mawimbi, usijenua gorofa la mawimbi.
Naona mbili mbili bado maskini ndotoni, niko na mboni mbili, mbona bado mbele sioni, nikimbia vitani au nikatae amani au nitafute mchawi ni nani? Naona mbili mbili bado maskini ndotoni, niko na mboni mbili, mbona bado mbele sioni, nikimbia vitani au nikatae amani au nitafute mchawi ni nani?
Yeah, yeah, dig down tena. Watch mbaji up in the place. Niko na Abi MP, MP, MP. Let's get it on, my man.
Yeah.